asema mpɛ sɛ mede tu dwa ne sɛ for ma constituency si sɛ ɛmu nwo all because of chairman no ne nneɛma bɔne bi a ne sɛ ne nneɛma chairman akwasi nti ne nneɛma bi a ɔyɛ wokɛka wɔ sɛ chairman wontumi ne support me na mmom deɛ yɛka kyerɛ regional ɛne national sɛ sɛ fɔm na constituency wɔyɛ n'adwene sɛ party no yɛ ne deɛ a yɛso yɛbɛmi no hu sɛ party no ɛnyɛ ne deɛ a yɛka bo na wabu mp no sɛ wɔma ahwɛ ho asɛm anka na deɛ asotwea se sɛ fata na ɔma afa mma no a bo na wabu mp no nyankopɔn yɛ adom ne ati nkɔm a ɔbɛba ha sɛ ɔbɛyɛ rally yɛbɛbo no bo paa ma rally na ɔntumi ɔnsi kurom abiam akɔkyerɛ ɔntumi si a dompa so ɔntumi si hɔ wia so ɔntumi si hɔ dadwene kye kwape a ɔntumi si hɔ ɔsɔ sɛ ɔbɛdi ne chairman a ɔbɛdi ne wɔ ne kurom fam no nko a ɔsi ha a party no ɔbɛto yɛ ɔbɛgya hɔ akɔ ɔsi ha a yɛbɛbo no bo paa ma na ɛhu sɛ sɛ yɛ nso yɛ wɔ mɛma
nti for mena constituency afie nine bia no yɛsesa mp no
afie nine bia yɛsesa mp
ɛyɛ hwan na ne nsahwɛ ahyɛ
ɛyɛ akwasi nti na akasa na ɛyɛ saa adwuma no ɔba ne bottom nti na ɔyi wa afiri ɔka sɛ wo ɛne mɛtu ɔtu ɔba wo mp no ɔba make sure sɛ adeɛ ɔno bɛka sɛ yɛ no ɛno na wokɔ akɔyɛ sɛ wonim no afo na akyi na woyɛ adwuma bi a ɛkɔ so a na ɛha no menim sɛ nahomoa no ɛmpɛ adwuma papa o ɛti sɛ wohwɛ mp saa ba nyina a ɔmanya mputu dwuma papa biara wɔ ha wo mmom na ɔyɛ mputu dwuma no ɔsi mɛtu no yɛso yɛmpene sɛ ɔbɛtu no ɔyɛ adwe sɛ ɔbɛtu no a yɛso yɛne ne wɔ bika mekae sɛ mmerɛ bi no nado ba ha ama yɛ ahemfofoɔ no bitu noanim sɛ akɔkyerɛ deɛ anaasɛ fɔm na constituency yɛnya minister da adɛn a da biara mp biara bɛtena so a ne yɛtu no mp biara bɛtena so neɛ bɛdɛ na ɛnya minister no bi wɔsɛ so aba wo sɛ ɛbɛtu no ɔnyɛ wɔbɔne biara wobɛtu no wɔyɛ no adwe sɛ ɔbɛtu no a ɛneɛ ɔba kɔdi nayi ne chairman no ɛwɔ ne kurom
nti nya deɛ a moma bu no a mowa mpp mu wɔ fɔm no deɛ mobɛte aseɛ ama mp wei deɛ yɛtu no
yɛmpene koraa fɔ mo tu no a yɛka kyerɛ mo mpi sɛ yɛbɛma no sane independent ɔmu sɛ wɔbɛnya anaa wɔnya wɔanya koraa no a yɛbɛma ndi sifoɔ afa ho abɛsi akɔ sɛdeɛ ɛsi wɔ ne adubi ase no saa bi na ɛbɛsie sɛ ɔmoyɛ ɔma adwene sɛ ɔmɛtu no a yɛso yɛbɛtoa ma nnipa aforɔ ɔmo pa ɔmo ntra na ɔmohwɛ
chairman no aba no abɛsesa na chairman aba no asɔnsa wei obitimi ba wotin duru so na de but this time around there bi gidi sɛ fɔ mena mpɛsua so ha no amafoɔ dodo na ania bere titiru ne mmabunu no titiru mea megyina ha yi meka kyerɛ sɛ sɛ menyɛ npp ni ma wohu sɛ tadeɛ a ɛhyɛ ma mabɛyɛ mehyɛ npp nneɛma yɛ sɛ menya mp a sɛ bio ɔboa me ama fɔ mena anaasɛ adanse akokyerɛ yɛ nneɛma akɔ anim one ɛne sɛn akokari yadeɛ bi a ne ɛho hia yɛ kyiabɔso ta okari road wokɔ fɔmena ate sɛ wokɔ nwae ɛfa ɔboa se asɔkwa junction dompo ase ansa na waba fɔmena but this time around no mp de nneɛma agu akwam ama mene wo ka sɛ the job is almost done ɛkwan kyiabɔso ta okari no akaka ma yɛwie secondly ɛnam ne so ma ɛnɛ yɛbɛkate sort a yɛbɛsi police station ɛnam ne so ma ɛyɛ ward akokari a ne ɛhia yɛ no ɛnɛ yɛnya bi ɛnti no wei yɛtena ase yɛhu yɛhu sɛ mp wei yɛ mp a yɛma no 4 years ɛka ne mfie mmiɛnsa no a wɔatwa no ho a wɔbɛtumi aboa ɛyɛ akokariman nti mmabunu no deɛ yɛgyina hɔ pampee yɛgyina hɔ ɛɛta n'akyi afe wei akokari mmabunu deɛ yɛaka to yɛ ho no sɛ yɛnya no politics sɛm yɛnya no amanyɔsɛm deɛ yɛgya nyina no sɛ sɛ woyɛ adwuma pa a yɛbɛboa wo ne yɛpushi wo sometimes ɛbɛyɛ awerɛho ɛbɛyɛ ya sɛ akokari ko kakraka wei na yɛnni baabi a sɛ bi ɛbɛgya nan ɛnam mp kuro yi a so ne mɛ saa nneɛma wɔnyina yɛnya bi nti deɛ yɛka nyina no sɛ afe wei akokarifoɔ nyinaa yɛmfa yɛnyina yɛnka yɛntoma bɔ ano yɛndi mp no akyi ne ɔgye deɛ ma pa ɛyɛ lɔya amoako asiama a sesie yɛabɔ ne din yɛabɔ nabɔ din sɛ yɛfrɛ no adwuma wura ne ho asɛm ɛna meka nti na meka ne sɛ yɛnyina yɛnka yɛntoma bɔ ano ne yɛmmoa na papa no yɛmma no mmerɛ ne wɔbɛtumi aboa adanse akokyerɛ